te bimure mbe gofe kabaka wafe kabaka bafe chichori ko tulia kusafe wajazira na gambe dofe naiti drum uchavu gitewa katituzi na kwekundi wadawa mukono mupanga muno kwa kuwa chonacho ina kwewuwi radara. We do our best, we fight for the best. We need a bivu kangaba tawuse muzi west. Abamba sidiyo kuchi fazache under rest. Jitawuse kuundi wa mapita chief guest. Muriwa, tuliwa, nyumirwa kuundyo nyumirwa. Kwa tacho ina kwe ubi la dala. Who jobless no man can cast. Uwa, 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 uwa katambara. Uwa, 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 uwa katambara. Uwa, 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 uwa katambara. Enjoyment, enjoyment. Tuzina, tuzina, kundi, tuzina. Chichori ko Uganda olemwa. Mupiku muwambu fena tuwasome. Uwamuna nasi mbuza ya dawa. Muzee yichari si asyatano. Chiri Uganda kwa tukuwa chimu. Wukuwa kufuga tufugira wamu. Muzee inebobe wabasachimu. Oli wa miaka na choka yesesa. Sicha karikwe uwa joina. Uwa, 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 uwa katambara. 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 Wazikoze, zaweze. Na watali na waliwe tuze. Nibia na mchisimbe na wabi asomye. Mafiga chicho na wakeweze wa asomye. Muriwa, tuliwa, nyumirwa, gundo nyumirwa. Kwa tacho ina kwe ubi la dala. Who jobless no man can cast.